dans le royaume de Dieu mis à jour, comme la chorale vient de le chanter en insistant, la foi est la victoire, est la puissance. Notre prière devrait être, Seigneur, accorde-moi cette foi-là qui, en tant que victoire, a triomphé le monde, a triomphé du monde. Abraham croyait Dieu. Et nous aussi, nous croyons Dieu et nous verrons l'accomplissement des promesses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous verrons leur accomplissement. Tous et tous nous saluent. Du monde entier,
bose baraturamutsa twahawe indamukanyo za hose izo dushaka gutanga bibe bene data batatu wo mu Busuwisi bo kantine kela mwene data shere bibe muri Autriche bibe muri Rumania
que ce soit à Paris, bien à Londres,
vive à Paris, vive à Londres, vive à Nairobi, vive à Johannesburg, à Hariho, vive à Data Miller, muri Lac du Nord, vive à Ngonga, vive à Cécile, vive à Data Njagi, vive à baraturamutsa ndetse no muri Finland nibyo bahose mbere yuko
commencer je demande que tous se
lèvent tangira ndasaba ko mwese mwahaguruka maze mwe ndita Schmidt agasenga hamwe natwe agasaba umwami imigisha.
Père céleste,
data uri mwijuru, turagushimira ubuntu bwawe n'umurava byawe kuba waraduhaye muri iki gihe kirimo umuyaga mwinshi, nyamara ijambo riracyari rya rindi ni ry'igiciro rirasohoza ibyo waritumye. Mwami mukundwa, turagushimira ko watuvugishije, ko wamuvugishije, ukavugisha buri umwe wese ku giti cye, uwumva wese guhimbazwa no gushyirwa hejuru bikugarurirwe. Ndetse turagusaba n'iby'uyu mugoroba twese uduhe ubuntu bwawe, uduhe imitima ifunguye, amaso ahumutse abona, amatwi yumva kugira yumve, n'amaso kugira ngo arebe, kugira ngo twakire tukuzanire icyubahiro n'ishimwe. Mwami Yesu, ubane natwe, utugirire ubuntu, ndetse turagusaba uhe imbaraga ziguturukaho, imbaraga zawe zihe mwene data, kugira ngo atuhe atugezeho ijambo ryawe, ibyo iryo wamutegetse. Kandi turagusaba umugisha yawe mu izina ry'igiciro rya Yesu, amen. Nibyo, umwami wacu ashimwe bivuye mu mutima wacu. Twihuse, turashaka kuvuga ku biri kuba mu gihugu cyacu uyu munsi. Dufite umunsi ukomeye, umunsi mukuru, ni umunsi wihariye, ni igihe uburasirazuba n'iburengerazuba bwo mu Budage byasubiye hamwe hashize imyaka 30. Twese twabibayemo, twarabibonye, kandi nyuma y'intambara kabiri y'isi babaye icyo gihe, maze haza gucikamo kabiri igihugu ndetse n'Iburayi, maze Imana itanga ubuntu bwayo kugira ngo uko gucika kabiri kwabaye kurangira maze igikuta kigasenywa maze igikuta cy'umuringa kigasenywa kigakurwaho maze igihugu cyongera guteranywa hamwe kandi ibyo tubishimira Umwami. Noneho iyo turebye mu isi bene data bashiki banjye muri imyaka ishize imyaka 45 twagiye duteranira ahantu kandi dushimira umwami n'umutima wacu wose kubw'imyaka yose kuko uko niko Imana yiringirwa yabivuze ngo unteranirizeho ubwoko bwanjye kugira ngo bwumve ijambo ryanjye noneho Imana yatanze ubuntu bwayo kugira ngo abo mu isi yose babashe kumva ndetse kubw'ibyo nashakaga kubabwira nashakaga gushimira abasobanura bose abo mu ndimi zose mbifurize imigisha ituruka ku Mana ndetse Imana ibashyigikire ndetse ibahe n'ubwenge ntago byoroshye gusobanura uhindura mu rundi rurimi wagombye wasobanuye cyane ibwiriza azi ibyo ari byo ukuntu indimi zishobora kuba rwose zinyuranye ariko Imana itanga ubuntu bwayo kugira ngo ab'Imana bose bumve byose mu buryo bwiza bukwiriye kandi babishyire mu mwanya wabyo babyumve mu mwanya wabyo ku bijyanye na corona bakundwa turababaye tubabajwe n'abashyikiwe bose n'icyorezo kugeza muri iki gihe ntabwo byigeze bibaho ariko ibyo nibyo mu gihe cy'imperuka tugezemo kandi dushobora gusoma ibyo umwami wacu yahanuye ndetse ibyo byose biri gusohora nk'uko yabivuze mbere bitarabashize imyaka 2000 n'uburyo ibyo byose byanditswemo nuko dushobora kureba mu ijambo ndetse twabibwa n'ijambo nta kindi gitabo kiriho ku isi cyaduha amakuru angana nk'ayo avuga neza ku Mana kuremwa ku isi ku bintu byose byose by'ifatizo byose kugera ndetse no ku ijuru rishya n'isi nshya tugahabwa amakuru yuzuye nta kindi gitabo kitari Bibiliya ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera n'isezerano rishya byombi biruzuzanya rwose Aujourd'hui nous pensons bien sûr particulièrement Uyu munsi turatekereza by'umwihariko ce qui se passe avec Israël Kubiba kuri Israel kubijyanye na Ponteo n'abandi bose bashyikiwe mu bihugu by'Abisilamu kubijyanye n'umubano wa Israel noneho twihuse turaza kubivugaho twerekane ukuntu ari byangombwa yuko mu gihe cyacu tuba dufite ubuyobozi umuyoboro wa Bibiliya icyerekezo cya Bibiliya nta kindi gitabo ku isi gishobora kutumenyesha ibintu byose kuva ku itangiriro kugera ku iherezo byose ku bijyanye n'umugambi wo gucungurwa nk'uko Bibiliya ibitubwira kandi ibyo turabishimira cyane cyane byose twumvise byose ku bijyanye n'ibiri kuba ku bivugwa ku kwibuka mana ya Aburahamu cyangwa se ku kumuryango wa Aburahamu ni yo myizerere ikomeye yo mu isi iby'abisilamu abayahudi n'abakristo bose bashingira kuri Aburahamu niko turumva ibiri kuba muri iki gihe ndetse n'uruzinduko ruherutse rwa papa i Abu Dhabi niho mu musigiti ukomeye banditsemo ngo Maria nyina wa Yesu amadini ari kwegerana rimwe kurindi maze bose bakavuga ngo twese twizera Imana imwe byose bose bari kwihuza ariko kurundi ruhande tubona yuko itorero rya Yesu Kristo ryahindutse riri guhinduka umutima umwe n'ubugingo bumwe baguze umutima n'inama bakungwa n'Imana babiheshejwe n'umwuka wera mu kuri kose maze bakayoborwa rwose ibi biratubabaza twese yuko ubwoko bwa Isirayeli batamenye yuko mu gihe cyabo ubuhanuzi bwa Bibiliya bwari uri gusohora bakundwa bindi tabashiki banjye ibyo ku bwacu bidutera agahinda iyo byanditswe nk'urugero mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya mbere yuko yaje mube abe ntibamwemera ntibamumenya nuko iyo dusomye n'ibindi bice byose ndetse kugera muri Luka igice cya 19 hahandi aho umwami wacu yarebye Yerusalemu akayirira akavuga ati iyaba uyu munsi nawe uyu munsi uhawe yumenya ibyaguhesha amahoro nuko nanone twihuse bakundwa ndetse n'abashiki banjye twerekwa muri ibyo yuko bibe habe abayahudi abakristo cyangwa abandi uwo ari we wese utaramenye ibyo Imana yakoze hashize imyaka 2000 ubwo isezerano rya mbere ryashyirwagaho ubwo umwami wacu n'umucunguzi wacu ubwo yadupfiraga utaremeye ngo yakiriwe umurimo wakozwe nanubu akaba yarakomeje kugendera mu nzira ze bwite mu bitekerezo bye bwite niko ibyo nabitekerejeho urugero abayahudi iyo bamenya ibyabaye icyo gihe byari kuba ari ngombwa imyaka 400 nyuma yuko isezerano rishya ryanditswe mbese icyo gihe byari gukenerwa kwandika gucapa nanone igitabo cya Yerusalemu banditse batazi iby'Imana yakoze mbese ku bw'ibyo n'umuntu ukijugunye munakijugunye ntabwo akoze ikibi nuko nyuma imyaka 400 nyuma banditse ikindi gitabo cy'i Babuloni Talmud y'i Babuloni nuko ibyanditswe mu mategeko ya Musa ntabwo babimenye nuko angaha bakomeje kwandika ibyo bibwira nuko ndetse nangaha na Korani nayo imyaka 200 nyuma y'ibyo ibi bitabo byose naho bihuriye n'Imana nta nubwo bifitanye isano n'ibyo Imana yakoze umwami wacu yakoze mu myaka 2000 yashize bakundwa bene data n'abashiki banjye none se mu gihe cyacu ho bimeze gute no muri iki gihe umuntu utazi utamenya ibyo Imana yagambiriye mu mugambi wayo agakiza azaba afite ibitekerezo bye bwite ubusobanuro bwe bwite ndetse agakurikira ibyo yibwira. Ndetse niyo usomye Korowani bizera yuko Muhammadi aza yagendeye ku farashi yera maze ajya muri paradizo, maze yageze ku musozi w'urusengero niho yageze, maze abariho azamurirwa muri paradizo ava aturutse ku musozi w'urusengero. Ndashaka kubasomera imirongo ibiri ya Bibiliya kugira ngo mbereke umugambi w'Imana, ibyo Imana yasezeranije kubw'igihe cyacu ndetse n'ibizahaba vuba. Murabizi yuko imyiteguro yose iri kuba mu bihugu bya Bisilamu no mu bindi bihugu bikikije Isirayeli ni byangombwa kugira ngo nk'uko mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli bivugwa, ngo kugira ngo umutware agirane amasezerano y'imyaka irindwi, bisaba ko ayo masezerano byose bibaho kugira ngo y'amasezerano ya nyuma ayo umuhanuzi Daniel avuga mu gice cy'icyenda 27 kugira ngo ayo masezerano abone uko asohora, byose kandi biri kugana kuri iyo ntego. Ariko noneho tubanze tuvuge ku bijyanye n'umusozi w'urusengero. Hano haranditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, haranditse ku murongo mu gice cya kabiri ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu. Yesaya igice cya kabiri umurongo wa kabiri n'uwa gatatu.
Il arrivera dans en allemand à la fin des temps. À la fin des temps.
Mu minsi y'imperuka.
C'est ainsi que Dieu le
sait. Nikora mu kizajya nse. Mu minsi y'imperuka. Ukuri kw'iteka bivuga kandi ko bizasohora. Ngo mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka. Hano
le mot Yahvé est écrit.
Handitsweho izina Yahwe. Inzu ya Yahwe inzu y'Uwiteka wajya mu itangiriro cy'icya kabiri. Niho bwa mbere iryo jambo ritangira gukoreshwa ngo Elohim Yahwe mu itangiriro cy'icya kabiri. Nuko inshuro zirenga 3000 byarakoreshejwe mu isezerano rya kera. Nuko hano haranditswe ngo umusozi wubatsweho inzu y'Uwiteka uzakomerezwa ku mpinga y'imisozi, ushyirwe hejuru usumbe iyindi, kandi amahanga yose azawushikira.
Le temps arrive.
Igihe kirageze. Nk'uko hano muri Bibiliya byahanuwe. Mu gihe cy'imperuka, iminsi y'imperuka ibyo bizabaho. Maze shakubivuga rwose n'umutima utagira icyo turega ngo kwiherezo ry'iherezo ry'ibihe nibwo bizaba. Kuko turi ku iherezo kandi muri kuri Isirayeli ku musozi w'Uwiteka nibwo muri Isirayeli ibyo bizaba ku mperuka y'ibihe, ku iherezo y'imperuka y'ibihe. Ku murongo wa gatatu handitse ngo amahanga menshi azahaguruka avuye ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka, ku nzu y'Imana ya Yakobo, ku nzu y'Imana ya Yakobo. Muri icyo gihe nibwo urusengero rwamaze kubakwa, kuko bazajya ku nzu y'Uwiteka, bajya ku musozi wubatsweho inzu y'Uwiteka. Maze hano harasohora ngo kugira ngo ituyobore inzira zayo, cyangwa itwigishe inzira zayo si ukwigisha ibintu by'idini runaka ahubwo Uwiteka Imana ubwayo izigisha inzira zayo niki kiri kuba muri iki gihe abantu bose bafite inyigisho zabo ariko umwami ubwe yigisha ubwoko bwe inzira zayo kandi inzira zayo zisumba inzira zacu z'abantu kandi n'ibitekerezo byayo byitaruye cyane ibitekerezo byacu by'abantu byanditswe muri Yesaya 55 umurongo wa 10:11 hano aranditse ngo ngo kugira ngo tuzigenderemo kuko isiyoni ariho hazava amategeko muki dagiravuga ngo niho hazaturuka inyigisho maze Yerusalemu hagaturuka ijambo ry'Uwiteka nuko naniho ntabwo ari imaka cyangwa iroma cyangwa mu bwongereza cyangwa se ipari ahubwo hano muri biri haranditse ngo inyigisho zaturuka isiyoni mu nzu y'Imana Yerusalemu aho niho inyigisho y'Imana izaturuka maze ihabwe amahanga yose hano kugira ngo twerekane ibyo abantu bose barakwiriye kwitaho abavuga imisengere ya Aburahamu cyangwa Yehokamana rya Aburahamu uko bamwita sogokuruza bari bakwiriye kujya mu ngoma za kabiri bagasoma igice cya gatatu ingoma za kabiri igice cya gatatu ariko mbere yuko tubikora reka tubanze tujye mu itangiriro igice cya 22 kuko ibyo niho mu itangiriro niho mubiri tubanze mu itangiriro igice cya 22 ku murongo wa kabiri Imana ibwira Aburahamu mu itangiriro 22:2 Imana ibwira Aburahamu iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka ujye mu gihugu cy'i Moriya umutambireyo ku musozi ndi bukubwire abe igitambo cyoswa umusozi nkubwira ni ukuvuga umusozi wa Moriya ni wo uwo musozi uwo Aburahamu yagombaga gutangamo igitambo cyoswa umwana we Isaka ndetse niho yamutambiye noneho tujye mu ngoma za kabiri igice cya gatatu hano haranditse mu ngoma za kabiri igice cya gatatu umurongo wa mbere nuko Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu ku musozi Moriya aho Uwiteka yiyerekeye se Dawidi niho yayitunganyirije aho Dawidi yategetswe ku mbuga ya Orunani aho yiyeretswe na se Dawidi mu mbuga ya Orunani wo mu Yebusi twakomeza gusoma ibyabaye noneho wa musozi umwe ahantu hamwe hahandi Aburahamu yatambiye igitambo cyoswa umwana we Isaka niho yamutambiye aho niho Dawudi yaje kugura maze yishyura ikiguzi cyaho maze nyuma inzu y'Imana urusengero rwubakwa kuri uwo musozi haguzwe na Dawudi kuri uwo musozi niho nanone inzu y'Uwiteka urusengero niho ruzongera kubakwa muri iki gihe cyacu nk'uko Uwiteka yabihanuye muri Yesaya igice cya kabiri umurongo wa kabiri nuko ibihugu byose n'abanyapolitiki bose babyakira umutima yabo yuko Imana ari ifite ijambo rya mbere n'irya nyuma kandi ko byose bizasohora nk'uko yabihanuye ikabivuga bitaraba mu byanditswe byera. Nuko noneho reka natwe twibwire imirongo ibiri y'ingenzi yihariye. Umurongo wa mbere ni wo mu Baroma igice cy'umunani, Abaroma igice cy'umunani duhereye ku murongo wa 29. Abaroma igice cy'umunani duhereye ku murongo wa 29. Kuko abo ni ukuvuga umwami wacu, kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera yabageneye mbere gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ibi birakomeye cyane. Abo Imana yatoranije mbere, abo yabonye mbere, yabatoranirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, umwami wacyo Yesu Kristo. Yaje kuri twe nuko yambara umubiri nk'uwacu irangiza gucungurwa kugira ngo mu guhindurwa duhabwe umubiri nk'uwe. Nuko haranditse kugira ngo umwana we abe imfura muri bene se benshi. We umwami wacu n'umucunguzi wacu ni imfura muri bene se benshi. Mbese umwami wacu amaze kuzuka ntiyavuze ngo ngiye ku mana yanjye ariyo mana yanyu, kuri data ariwe na so? Bakundwa bene data n'abashiki banjye, rwose twagenewe kuba abana abahungu n'abakobwa b'Imana by'iteka, babigizwe no kumenya kw'Imana mbere ibintu bitaraba, maze igatoranya. Yari izi yuko mu gihe cyacu tuzizera ibyo ibyanditswe bihamiriza. Nuko ku murongo wa 33 mu Baroma 8 ku murongo wa 33 ngo nuko abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye mbere kera yabahaye ubwiza. Bahaye ubwiza
déterminer à l'avance à être glorifié.
Yabagene mbere guhabwa ubwiza. Bakundwa n'abashiki banjye, birahebuje kuba n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose twaragira ubuntu bwo kwizera no kwemera ibyo yaduhaye, ibyo yatugeneye. Ni ukuvuga gutoranywa, kuba twaratoranywe, twatoranijwe gushushanywa n'ishusho y'umwana we, umwana w'Imana. Imfura muri bene se benshi. Nta muhamagaro urutuwo umwami ahabwa ishimwe. Ndabinginze mwibuke iri jambo ngo gutoranywa mbere, ijambo kugenwa mbere, tukagenerwa gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Noneho hagakurikiraho ijambo ribabaje, ibyanditswe biteye agahinda cyane mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gice cya kabiri, Petero wa mbere igice cya kabiri ku murongo wa karindwi n'uwa munani.
A vous donc qui croyez.
Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye.
Cet héritage précieux. Voilà en allemand.
Muziko ari byiciro. Mukitagira avuga ati ngo mwebwe uko mwizeye nimwe bifitiye ako gaciro. Imana yatugiriye yaraduhaye kuyiringira no kuyizera. Kuko birajyana. Kwizera kuko Imana ishobora gusohoza ibyo yasezeranije. Nuko noneho ngo mwebwe abizeye nimwe bifitiye ako gaciro kenshi koko. Mukitaga avuga ati ngo mwebwe afite kwizera, niko mukitaga avuga. Uko kwizera turagufite ngo mwebwe mufite ukwizera nimwe
que les biens précieux sont accordés.
Nimwe muhabwa ibyo by'igiciro cyinshi. Ariko kubatizera bose ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. N'ibuye risitaza n'urutare rugusha.
Pour les incrédules.
Mais maintenant, kubatizera.
Encore une fois, les croyants sont mentionnés.
Nanone hano abizera baravugwa. Bari kuvugwa hano.
Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru. Donc les
incrédules. Abatizera nibo bavugwa.
La parole. Ici nous voyons.
Basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire. Hano aravuga ngo kwizera ngo kwizera no kwigiciro cyinshi kwizeje muri Imana. Hano hari ibintu bibiri bivugwa, ukwizera no kutizera, ubugingo n'urupfu. Ko abatizera ijambo barusitayeho. Nukuvuga ibyo bibiri rya babiri, ibiri sitaza igitare gisitaza n'igitare kigusha. Umwami wacu ko batizeye ijambo ry'Imana ngo bizere ugusohora ku ijambo muri igihe cyabo, kandi ngo ibyo nibyo bagenewe. Murebe ibyanditswe bakundwa ndetse n'abashiki banjye, ibi ni nde wabyumva? Mu Kinyarwanda barasobanura nabi. Bamwe bagenewe kwizera, kwemera ko Imana ari yo y'ukuri, kwemera ibyo yasezeranije no kubimenya, bakamenya ibyo ikora mu gihe cyabo. Abandi abatizera, abatumvira, baguma mu kutizera no mu kutumvira, ndetse bagenewe cyangwa batoranirijwe gusitara kuri iryo buye, kuri icyo gitare bakagwa. Twarahagurukijwe. Twebwe iryo buye ry'igiciro rikomeza imfuruka ari ryo inyubako yose ishinzeho. Ku bandi iryo buye ry'imfuruka rikomeza imfuruka n'ibuye ryo gusita batitaraho. Bamwe ibyo byankozeho cyane. Bamwe bafite kwizera, bizera ijambo, bakemera ibyo Imana yasezeranije. Abo batoranijwe nk'abana, abahungu n'abakobwa b'Imana, ndetse bagenerwa gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Ariko abandi ntabwo bo batoranijwe, oya, ahubwo bagenewe gutyo. Nuko bimeze kuko mu kwizera batemeye gutoranywa. Niyo mpamvu muri twe ishimwe rikomeye cyane ryo kwire kuzamuka ku Mana. Bakunda neza n'abashiki banjye, dushobora ntabwo tugishoboye kugira amateraniro muri iki gihe.
Nous ne pouvons pas avoir de réunion sans faire mention de ce que notre
Seigneur. Twagira amateraniro tutavuze ibyo umwami wacu yasezeranije kubw'iki gihe cyacu, ndetse n'ibyo yavuze ibyo yasezeranije n'ibyo yakoze muri iki gihe.
Avoir raison.
Ninde
parle du plein évangile.
Mubibwira bafite ukuri mu butumwa bwiza bwuzuye, kafite umubatizo w'umwuka n'umuriro. Hano ibi twabivuze kenshi, ntabwo hariho gusa amatorero akomeye ya Pentecote n'amatorero y'abakarismatike. Ahantu hose bavuga yuko bavuga iby'umwuka akora. Ariko se ayo mamiliyoni 550, ayo mamiliyoni y'abantu bita abakarismatike babifite ku mazina gusa bakitwa batyo, niki bimaze niba batizeye ijambo ry'isezerano ry'iki gihe? Gutoranywa kunga nibyo Imana yageneye itorero, kandi ibyo tugomba kubyakira mu gihe cyacu. Udashobora kwizera ibyo Imana yatoranije ikabisezeranya abisitaraho akagwa kubwe abari igisitaza. Ibyo ni umwami yatanze isezerano mbere yuko ngo umunsi uteye ubwoba, mbere yuko umunsi w'ubuntu ugera ku iherezo, umunsi w'agakiza, mbere yuko umunsi uteye ubwoba ukomeye w'Iteka uza utaraza, Imana yasezeranije koherereza umuhanuzi umeze nka Eliya. Ibyo byasezeranijwe muri Bibiliya kandi twabyemeye mu kwizera. Mutekereze gato no mu kanwa k'umuhanuzi Malaki, muri Malaki igice cya 4:5, ndetse umwami wacu ubwe abivuga by'umwihariko muri Matayo 17, aravuga ngo Eliya akwiriye kubanza kuza agarura ibintu byose uko byahoze. Uwemeye gutoranywa kwe wenyine niwe uzamenya nibyo Imana ikora mu gihe arimo, ibyo yatoranije ikagena gukora muri icyo gihe. Niho azagira azabona umugabane mu gusohora kubwira iryo sezerano muri ubwo bukozi. Hagati yacu nta muntu uzashyirwa hejuru, ariko nanone ntidusuzugura ibyo Imana yasezeranije ndetse n'ibyo Imana yakoze mu gihe cyacu. Ariko dushimira umwami n'umutima wacu wose, tukamushimira ibyo. Nanone ibitekerezo byanjye byagarutse, agiye gushira imyaka 70 muri yo, muri mu 1949 nibwo natangiye inzira ifunganye, maze ubuzima bwanjye bwose bwegurira Imana. Hahise imyaka 70 kandi kubw'icyubahiro cy'umwami nshobora kuvuga nti nta nshuro n'imwe narigeze mva mu nzira ifunganye. Kubw'icyubahiro cy'Imana nshobora kuvuga nti nta na rimwe nigeze nigisha ikinyoma, ubusobanuro bwite cyangwa inyigisho y'ikinyoma. Kandi muri iyo myaka yose nakomeje kujya mbwiriza, kandi nibaza ko na hano nabivuzeho kubijyanye no kungwa k'Ubudage uyu munsi mu gihugu. Ariko ibitekerezo byanjye byasubiye mu mwaka w'1962 mwaka w'1961, kubaka igikuta cy'umuringa, gucamo kabiri igihugu, mwaka w'1962 nibwo natumwe n'umwami ngo nzakohereza mu yindi mijyi kubwiriza ijambo ryanjye. None iyo ntekereje ukuntu rwose mu buryo nyabwo kuri Imana yasobanuye inzira, maze akambwira, umwami akambwira ati ntugashinge amatorero y'akarere, ntukagire wandika igitabo cy'indirimbo. Nabyumvishe n'amatwi yanjye, numvise iryo jwi ry'Uwiteka rituruka hejuru rugana mu gihande cy'iburyo. Imana yatanze amabwiriza n'ijwi ryumvikana. Mbese nabivuze kangahe? Nyuma y'uko mwineza Branham amaze gupfa, ntabwo nari mfite andi mahitamo kereka guhita nsezerera ku kazi, maze nkatangira n'ubutumwa bwiza bw'Imana n'ibijyanye n'umurimo byose n'inyigisho z'ubuhanuzi, maze no kwinjira mu nyigisho z'intumwa kugera ndetse no mu byahishuwe. Nshobora kuvuga bakunda ndetse n'abashiki banjye yuko Imana yaduhaye ubuntu bwayo biruta cyane ibyo twatekereza n'ibyo twasaba. Kuba mu myaka 55 ishize ijambo ry'igiciro riboneye ryera, ijambo ry'Imana, twagiriye ubuntu bwo kuritwara muri iyo myaka 55 tukaryana ku isi yose, maze imiryango Imana ifungura imiryango n'imitima. Nuko ubwo ntagishoboye gukora ingendo habe kubera ikibazo cy'imyaka yanjye, cyangwa se kubera ikibazo cy'iki cyorezo corona, n'uko ibintu byose byahindutse. Ariko ubungubu hano hari iyi ngingo, ntawe ugikeneye kuza hano muri kigo kivugabutumwa. Ahantu hose bendashiki bacu bashobora guterana bakumva ijambo ry'Imana bagakurikira, ndetse n'ibibwiriza twongera gusubizamo bya kera. Munyemerere mbivuge bakundwa, ndetse n'ashyanjye bo mu bagabura iby'Imana, buri umwe wese ashobora kwihitiramo ubwe. Mbese yemerera itorero rye ngo rikurikire ibibwiriza ducishaho? Ibyo ni inshingano ya buri umwe wese. Nushaka gukuraho indirimbo, ushaka gukuraho gutangiza ikibwiriza, buri mwene data wese ashobora kwihitiramo icyangombwa nuko ku iherezo habaho byibuze habaho incamake, maze abizera bakabona uko bajya mu gusenga batagiye kujya impaka, ahubwo gusubizamo ibibwiriza byo myaka 80. Ibyo bimaze kubwirwa itorero muri make, maze ubwo kubw'Imana bukabona uko bujya mu masengesho, ntihabe ibibazo bisigara mu mitima, ahubwo bose bakumva baguwe neza. Hari ikintu kimwe nshobora kongera kuvuga bakunda ndetse n'abashiki banjye, yuko Imana rwose mu buryo mpuzamahanga ku isi yose igomba kubona ubumwe. Si uko ishaka kubona ubumwe mu bwoko, ahubwo igomba kubwibonera ubumwe mu bwoko, mu ndimi zose n'amahanga yose. Kandi Imana uganiza izashyiraho iherezo, umwuka w'Imana uzakorera mu isi yose, ukorere muri babandi bose ubungubu bemeye bakakira ubutumwa bw'Imana buboneye. Kandi nifuza kubabwira umunsi, mbibabwire mwese, nk'uko ari ukuri rwose ko byanditswe ngo twatoranijwe kwizera Imana, kwizera ijambo ryayo, kuyiringira, kwemera ibyo yadusezeranije, no kubimenya kugira ngo tuyibonere mu gusora kwabyo, mu byemere. Ndabinze bakundwa bene data n'abashiki banjye, ahantu hose aho ushobora kuba uri ku isi, niba n'umutima wawe wose ushobora kwizera yuko Imana kubw'ubukozi bwa mwene data Branham yarasohoje iri sezerano nk'uko ryavuzwe ngo ubutumwa buzabanziriza cyangwa buzaba integuza yo kugaruka kwa Kristo. Niba mu kwiringira Imana nta gushidikanya na gute cyangwa kubyanga mu mutima. Niba ushaka kubyizera mu mutima wose, ubyemere yuko watoranijwe mbere yuko isi iremwa, utoranirizwa kubimenya, maze noneho ubone uhabwe umugabane mu byo Imana ku iherezo ikora mu itorero mbere y'izamurwa. Dufite isezerano ry'uko ubwe azarangiza umurimo we, kandi ko azasuka imvura ya mbere n'iya nyuma, maze ibyo yasezeranije bizasohora, ngo n'imirimo njye nkora abanyizera bazayikora. Noneho amagambo adukore ku mutima. Yohana 14:12, mukomere mu kwizera, maze mukomere mu kwiringira Imana n'ijambo ryayo. Umwami ari hose kandi azarangiza, azahamiriza ijambo rye ryera muri babandi bose mu kwizera baryemeye. Kandi nk'uko kenshi twabivuze, turi abana b'isezerano ndetse twakira umwuka w'isezerano, ndetse dushimira Imana yuko muri twabayeho muri iki gihe, twagira ubuntu bwo kubaho muri iki gihe. Nuko dushobora kubona ibiri kuba muri Isirayeli byose n'ibiri kuba byose, yuko twagiriwe ubuntu bwo kubibona muri Bibiliya, tukamenya icyo bivuga, tukamenya yuko iherezo rya byose riri bugufi. Mwubure imitwe yanyu, murarame, mwirinde, mugume mu masengesho, maze kandi mugire urukundo. Abiyongera bose, abashya bizera bose, babandi bose, ibi tubwiriza ari bishya kuri bo batigeze babyumva. Abanyuma bahamagarwa basohoke, bitandukanye, bezwe, bitegure babe ab'umwami. Nanone turabivuga, bamwe baratoranijwe, abizera bakiringira, abandi bagenewe ntabwo batoranijwe, ahubwo bagenewe kuguma ndetse no gusitara mu kutizera. Abatarizeye, twitonde hatagira uwo muri twe usanga afite umutima mu kutizera, maze nitwiwe imitima yacu, ntihagire winangira umutima we ntasitare ku kibwiriza cy'ukuri cy'ijambo ry'Imana cy'umwimerere. Bose mwese mubyemere kugira ngo mubone uko muyoborwa n'umwuka w'Imana mu kuri kose. By'umwihariko bene data bagabura iby'Imana, Imana bose ibaha umugisha, iha umugisha abasobanuzi bose bari mu rugo bari gusobanura. Imana itange iha umugisha abumva bose n'abizera bose. Nuko irahamiriza yuko ibyo Imana yasezeranije ku bw'iki gihe babyemere mu kwizera bakabyakira. Bakundwa neza bashiki banjye, ubu noneho tubayeho agace k'igihe ka ngombwa cyane mu gihe cy'agakiza, kandi ibyo tubishimira cyane umwami wacu mu izina ryera rya Yesu. Amen. Turongera duhaguruke twese, noneho turasabana none Minister Schmidt aze asenge ashimire Imana hamwe natwe. Ndabiseguraho, nifuza gusa ibyo tumaze kumva byose yuko twatoranijwe.
Ici il est écrit
hano haranditse
dans 2 Pierre
mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero mu gice cya mbere
au verset 22
ku murongo wa 22 Petero wa kabiri igice yavuze Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 22. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri kugira ngo mubone uko mukundana mukunda bene data mutaryarya mukundane cyane mu mitima. Umurongo wa 25 ngo mukundane mutaryarya. Nuko ku murongo wa 25 ariko ijambo ry'Uwiteka ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose kandi niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwababwirije. Uko niko tugomba kugira umugabane muri ibi. Uko niko biri. Data uri mu ijuru, ndagushimira ubuntu bwawe no gukiranuka kwawe, ibyo wahamirije muri njye ndetse n'ibyo wahamirije mu ahantu hose muri mu bo watoranije ugacungura abo wiboneye. Ndagushimira mwami, ndagushimira mwami nanone ku bw'aka kanya k'ijambo twabwiwe uyu munsi. Mana iri mu ijuru ni iri kugarukeho ridakoze umurimo, ahubwo ku isi hose risohoze rwose icyatumye urituma, maze risohoze ubushake bwawe. Ndagushimira mwami Yesu, ndagushimira uburyo tugifite na n'ubu muri iki gihe cya nyuma. Nibyo haranditse ngo iki gihe cya nyuma ni kigufi ariko nyamara ni kigiciro. Urakoze mwami, uduhe umugisha, uhe umugisha wo mu isi yose, ba bandi bose bumva ijambo mwami, amagambo abashe kwandika mu mitima yacu. Nawe utugirire ubuntu, uduhe umugisha, uhe umugisha
celui à qui tu accordais ta grâce.
Uwo wagiriye ubuntu bwawe ukamuha iri tegeko n'izinshingano zo kubwiriza ijambo ryawe no kurijyana mu mudugudu ku wundi, rishyikira impera z'isi. Mwami uri mu ijuru, uzi nanone uwo uzahamagara, uwo ukeneye nanone gushyikira kugeraho. Uhe umugisha buri umwe wese, utegure uduhe umugisha twese turashaka kuguhimbaza no kukubaha mu izina rya Yesu. Amen. Nanone nifuza gutanga indamukanyo zamaze gutangwa, ariko ndashaka gutanga iza bene data n'inshuti bacu bo mu burasirazuba, abo muri Ukraine, mu Urusiya, nabo ku mpera iyo mu burasirazuba. Murakoze.
Ce qu'il a promis s'accomplira. Le ciel et la terre passera, mais sa parole demeure éternellement. Ce qu'il a promis s'accomplira. Certainement.
Et bien ces énergies vous assommera. Ici nous vous achira. Nakabuza, Imana yabi ces énergies tu zabibona. Ibyo Imana yasezeranije.
Il accordera.
Izabitanga. Nubwo inyenyeri zazima, byose by'Imana yasezeranije bizasohora, biguma ari by'ukuri. Iby'Imana yasezeranije bizasohora, nta kabuza.
Dieu a promis s'accomplira toujours.
Iby'Imana yasezeranije bizahora bisohora. Iby'Imana yasezeranije irabitanga, ibyo bizasohora ku bizera bose. Imana yasezeranije izabitanga, ibyo biguma bifite agaciro. Nubwo inyenyeri zazima zose, iby'Imana yasezeranije bizasohora nta kabuza.